Kalata ya Paulo yolembera Akolose. Akolose 1.
Ndine Paulo, mtumwi wa Kristu Yesu mwakufuna kwa Mulungu. Ndili modzi ndi Timoteo mbale watu. Tikulembera inu osankhidwa ndi Mulungu okhala ku Kolose. Abale athu okhulupirika mwa Kristu. Mulungu Atate athu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Tikamakupemphererani nthawi zonse timathokoza Mulungu Atate Ambuye athu Yesu Kristu. Timathokoza chifukwa tamva kuti mumakhulupirira Kristu Yesu ndiponso kuti mumakonda anthu onse a Mulungu. Gwelo la zonsezi ndi chiyembekezo chimene muli nacho chodzalandira zimene Mulungu akukusungirani kumwamba. Mudamva za zimenezi pamene mawu oona adakufikani poyamba paja. Mawu onawo ndi uthenga wabwino. Uthenga wabwino uwu ukubala zipatso ndi kufalikira pa dziko lonse lapasi, monga momwe wachitiranso pakati pano. Kuyambira tsiku limene mudamva ndi kumvetsa zakukoma mtima kwa Mulungu.
Mudaphunzira zimenezi kwa Epafra, mtumiki mzathu wokondedwa. Iye uja akukwirira ntchito Kristu mokhulupirika mʼmalo mwathu. Ndiye amene adatiziwitsa za chikondi chomwe Mzimu Woyera adayika mwa inu. Nchifukwa chake, kuyambira tsiku limene tidamva zimenezi, sitileka kukupemphererani. Timapempha Mulungu kuti akudzadzeni ndi nzeru ndi runtha zimene Mzimu Woyera amapatsa, kuti mumvetse zonse zimene Iye afuna. Pamenepo mudzatha kuyenda mnjira zimene Ambuye amafuna ndi kuwakondweretsa pa zonse, pakugwira ntchito zabwino za mitundu mitundu. Moyo wanu udzaonetsa zipatso, ndipo mudzanka muonjezera nzeru zanu zakudziwa Mulungu. Timapempheranso kuti Mulungu akulimbikitseni ndi mphamvu yake ya ulemerero, kuti muzipirira zonse ndi mitima yoleza ndi yosangalala. Ndipo timapemphera kuti muziyamika Atate, amene adakuyenerezani kuti mudzalandire nawo madaliso onse amene amasungira anthu awo mu ufumu wa kuwala.
Adatilanditsa kumphavu za mdima wa zoyipa, mkutilowetsa mu ufumu wa mwana wake wokondedwa. Mwa iyeyu Mulungu adatiwombola, ndiye kuti adatikhululukira machimo athu. Kristuyo ndiye chithunzi chenicheni cha Mulungu wosaoneka. Iye ndiye mwana wake woyamba, wolamulira zolengedwa zonse. Kudzera mwa iye Mulungu adalenga zonse zakumwamba ndi zapansi pano, zooneka ndi zosaoneka, mafumu akuluakulu, aulamuliro ndi amphamvu ena onse. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa iye, zonsezo adalengera iyeyo. Iyeyo analipo zinthu zonse pakadalibe, mwa iye zinthu zonse zimaluzana pamodzi. Iye ndiyeso mutu wa mpingo thupi lake, ndiye chiyambi chake, woyambirira mwa ouka kwa akufa, kuti pa zonse iye akhale wopambana ndithu. Kudakomera Mulungu kuti umulungu wake wonse ukhalemo mwa Kristuyo. Mwa iyeyo Mulungu adafuna kuyanjanitsanso zinthu zonse ndi iye mwini, zapasi pano ndi zakumwamba. Adachita zimenezi pakudzetsa mtendere kudzera mwa imfa ya mwana wake pa mtanda. Kale inu munali kutali ndi Mulungu, ndipo munkadana naye mmaganizo anu ndi mchito zanu zoyipa. Koma tsopano, kudzera mwa imfa ya mwana wake mthupi lake, Mulungu wakuyanjanitsaninso ndi iye mwini. Adachita zimenezi kuti pamaso pake muthe kuoneka muli oyera mtima, opanda banga kapena cholakwa chilichonse. Koma tsono muzikhala okhazikika kolimba pa maziko achikhulupiriro chanu, osasunthika pa chiyembekezo chofumira ku uthenga wabwino umene mudamva. Uthenga wabwinowu walalikidwa kwa anthu apa dziko lonse lapansi, ndipo Mulungu ndiye adandipatsa ine, Paulo, ntchito yoti ndiwulalike. Tsopano ndakondwa kuti ndikukuvutikirani, pakuti pakumva zowawazo ndikutsiriza mthupi mwanga zotsala za masautso a Kristu kuthandiza thupi lake. ndiye kuti mpingo. Ndipo ine ndine mtumiki wa mpingo. Pakuti Mulungu ndi adandipatsa ntchitoyi yoti ndikulalikireni kwathunthu mawu ake. Mawuwo ndiwo chinsinsi chozama chimene chinali chobisika chikhalire kwa mibado yonse. Koma tsopano Mulungu wachululira anthu ake. Cholinga cha Mulungu ndi chakudziwitsa anthuwo kukoma kwake kwa chinsinsicho ndi ulemerero wake pakati pa anthu akunja. Chinsinsicho nchakuti Kristu ali mwa inu. Ndipo iye amakupatsani chiyembekezo chakudzalandira ulemerero.
Kristuyo ndiye amene timamulalika. Timachenjeza ndi kuphunzitsa munthu aliyense ndi nzeru zonse zimene tili nazo. Pakuti tikufuna kusandutsa munthu aliyense kuti akhale wangwiro mwa Kristu.
Ndi cholinga chimenechi ndikugwira ntchito kwambiri ndi mphamvu ya Kristu imene ikugwira ntchito kolimba mwa ine.